Hey, yemi boy, niko ndani ya penzi. Siku nyingi nilitazamia raha za dunia, maisha kufisia nikazamia asilimia mia. Sikutarajia nitajutia nije kuumia, ila Mola we ulinijia. Leo natulia,
penzi 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 lake Mola nitamu sana. Oh, penzi 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 lake Mola nitamu bana. Penzi 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 lake Mola nitamu sana. Oh, penzi 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 lake Mola nitamu bana.
Sabu sabu, oh, shida shida niponda sana. Nazo dhambi dhambi za babu babu zikanyadama banae. Kila kitu nilichofanya nilichopata kilinipa machozi. Wenye kusema sema na kujawa chuki kama ya wakosi.
Penzi 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 lake Mola nitamu sana. Oh, penzi 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 lake Mola nitamu banae. Penzi 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 lake Mola nitamu sana. Oh, penzi 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 lake Mola nitamu banae.
Nimejaza mengi mdomoni, yote sifa kwa Mola. Na najisi safi moyoni, japo misi na hela. Nimejaza mimi mdomoni, yote sifa kwa Mola. Na najisi safi moyoni, japo misi na hela.
Penzi 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 lake Mola nitamu sana. Oh, penzi 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 lake Mola nitamu bana. Penzi 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 lake Mola nitamu sana. Oh, penzi 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 lake
Baba, asante baba, asante baba, asante baba.